ah, wayishaya umfana, wayishaya umfana. Ngithi kunyakaza ukuthi umhlaba wonke jikelele. Awuzwa. Awuyishaya inamba mfana, awuyidedele.